Ki supplier. Supplier.
Tiens que supplier. Supplier.
Oudam. Bombokula.
Sous les semaines qu'a dit Tamboïche, ni les côtés ni les sautés, c'est coup d'aliche. Et je n'ai dit ça que Miche Miche, ni Pambana et Lucy Jokawa Mamaliche. Ou Badiliki, ou Nani Pamazongue. Ma quelle est l'emchana aussi, ou baby, ou Natakani Kone. Ou Badiliki, ou Nani Pamazongue. Quelle est le temps dans ce coup, baby? On a ta tani kone. Mon otaki kupoke asemu. On a ni pa wazemu. Il est dans la kudumu. Yani bola meme ni nyosumu. Kuliko yukumu. On a ni zurumu.
Mon otaki kupoke asemu. On a ni pa wazemu. Il est dans la kudumu. Yani bola meme ni nyosumu. Kuliko yukumu. On a ni zurumu.
Hello. It's me. I was wondering if after all this you lied to me. To go over, baby, listen. They say the time supposed to healing, but it don't match healing. Hello, can you hear me? I'm a California dreaming of a loop we used to meet.
Kisela, mesha kisela, domanda umeni acha. Msela na posiela, upate kula kwa nini umeseba. Sambona nilikupa, nilikugea, pesa ya kusuka, nilikugea. Ufundi kwenye bedi pia mi nilikupea, baka ukasema mimi ndo na kuwezea.
Hiko, unotaki kupokea simu, unanipa wazimu ili donda la kudumu. Yani bola mimi ninyo sumu, kuliko yukumu, unanizurumu. Mono taki kupokea simu, unanipa wazimu ili donda la kudumu.
Yani bola mimi ninyo sumu, kuliko yukumu, unanizurumu.
Hello, it's me. I was wondering if after all this you lied to me. To go over, baby listen. They say the time supposed to healing, but it don't match healing. Hello, can you hear me? I'm a California dreaming of a loop we used to meet. To go over every sea.
Young nigga, they dream.
Muziki, paka kitwani kwako, na chunky supply.com.